Musica.com. Lipina Zambunga.
Yo kili human sniper, akimeza vuba kukulusa Zambezi, sena siluma Zamaya uye, uyo eleza batu koko nsa fitina. Wena uyo esha
Lubavalele likota, luzili sinyi Lubukeleze mishito, ilufa upilo Lubavalele likota, luzili sinyi Lubukeleze mishito, kilivala luna Lubavalele likota, luzili sinyi Lubavalele mishito, ilufa upilo
Esi mwabona ni chinjo, zari alimu Aluka feza likota, aluka zielea Zeanya moya, ochiza mwambi mbiolo, kilikota Chwale aluka lifeza, aluka pila chwani Likota kizona luli zendeliza pula Likota kizona zelufa moya olubu yela Tulibavalele likota mina luzili zinyi Moya olubu yela Uzwa kwa likota
Lubavalele likota luzili zinyi Lubukeleze mishito ilufa upilo Lubavalele likota luzili zinyi Lubukeleze mishito kilivala luna Lubavalele likota luzili zinyi Lubavalele mishito ilufa upilo
Amuvadili ziliza kuweza mina wapanga malasha Nimina wa mishepete mufeza mushito Selili ala upamawe likota liverile Kona akuchisa likota kizenyani Nitiluli likota mina zalutusa Livukelezwe uli likota Alina kufela linanga evalwa feza likota Lubukeleze likota pula iteka vungata
Lubavalele likota luzili sinyi Lubukeleze mishito ilufa upilo Lubavalele likota luzili sinyi Lubukeleze mishito kilivala luna Lubavalele likota luzili sinyi Lubavalele mishito ilufa upilo
Mina vae milivali lalo ni mina bolia minzi Mueleze batu vazifezi likota Likota zalutu saluli zemu ikilicho Zemu kimiliani livukelezwe
Nilika potolo wa mamushitu Kuli mwendini kabula neke mzauli
Kapa mvula kulini osha sheka Hakuna tate bafelize Salili ala upa Apu Luya kai Sichava Lubavalele nilikota Yokili human sniper
Lubavalele likota Uzili sinyi Lubukeleze mishito Ilufa upilo Lubavalele likota Uzili sinyi Lubukeleze mishito Kilivala luna Lubavalele likota Uzili sinyi Lubavalele mishito Ilufa upilo
Yokili human sniper Akimeza buba kukulusa Mwana likwanda kuluna Animilivali Nalombwa swag Stali Na kubona ni wena ni kuliva ima young plaza Boy dismonda Mana lombwa mo Na kubona Mr. Turisha innocent kwa malengwa Mr. One kwa lozi Kiseo Mundia sikufele Mushini wazolo pili Zone boy baza Na kubona
Download it at bongamusic.com.